Nataka mapenzi maji masafi niache ninaye nawa. Mana yamenifika, yamenifika hapa. Ingawa nitakona, nimelivia sawa. Mana kila dakika ni wakilioni. Kukikucha machoju na kesha kulilia penzi, hey. Kama kina loko sa mama, hey. Mama, hey. Afu shida sio heshima tu, hata wana mwingia wengi, hey. Mwenzenu kupenda shakata tamae, tamae. Weache kabaki kuwa historia, japo sio hero safi. Na ya nini kungangania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Na ya nini kungangana ngangana, inachosha. Inatosha. 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 Sindikana, sawa, sina chagu. Ana japo, itanisumbua, sumbua, itaniumbua, umbua. Muchanga kwenye kitumbua, tumbua, kwenye kitumbua, tumbua. Weache kabaki kuwa historia, japo siyo hero safi. Aya nini kungangania biashara, tena yenye hasara. Na wala sisemi nitakuchukia, japo moyo hautaki. Nae nini kungangana ngangana, hey, inachosha. Acha nipambane na hali yangu, inachosha. Mapresha kupanda kushuka basi, inachosha. Utaniua, hey, inachosha. Utaniua, weze kumie, inachosha.
The good work has been done by the people.
The mix killer.